ጥልቀት አንገጅማት አትገልግል ሰዓለማ ፎለክ አንገሳ ሰዲት ከደርቡ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፉልባና ቁርአን በረኩመላ ማፍሪክ ጀሚያ ፉሩ አከለቆሰ ኢትዮጵያ ተሞቃመሻም በረኩመላ ማፍቁጣጃ ጀረቡልቲ አያነ ወጋሃራ ከነን አያነ ፈታን መራን በገቲን ሲንገሄጀና አተሞልተን ከበጀምቶ ተርዶፍቶ ተከኛ ከስም ለይስቱን ከሰን አን ቱጅበይ ሆራቲ ኦፒከኛ ሀራከ ሰብቲ አዲ ብልስማ ኡመተ ትግራይ ኤትራ ወሊን ሀሪሮ ኡመቹሳ ኢፕሴ ኢታንሶ ፕሬዝዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ካማላ ሃሪስ ፕሬዝዳንቲ ድራኒ ዶናልድ ትራምፕ ወሊን ሀራ ፈርሚገጌ ሱጅሩ አያነ ወጋሃራ ላጅ ሱራን ገባሰቅ እንዳይሌ ኦፒከኛ ገረቦዳ ከሰብቲ ኤስናን ገጥሙረ ሰገንታከኛ ተተን ወሊን ተተን ሰናፌራ አም ገረውዱ ትደባ
ጉሚ ወልፋል ምዚሳቴ ካን ህዋት ረት ኢትአና ዱረታ አታኡን ካፊለተመን ኦባ አማኑኤል አሰፋ ምሴንሶኒ ፊሆ ገኒ ፓርቲቻ ኢላጀ ሲያሳ ኢታማነኒ ጀቻ ሂዳማ ወጂራሪ አማፊ ምንዳ ዶርከማጅሩ ጀደን ኩኒሞ ሴራን አላ ፈንጀደን ኦባ አማኑኤል ኩኒስ ሲርና ፊ ሴራን ሲሪፋማ ጀደኒሩ አና ለዳዳ ናኖ ሰናኬ ሰት ገገ ፈማ ከጅሩ ነሞታ ሙዱፊ ካን ሞካሱን ሴራን አለዋንቴ ብጀቻ ማኔ ማሪ ጫሳሌ ከሰጅረን ሴራ ሁንዴ ጉደቹዳ ስሬሱ ፈከጅረን ዱበተኔሮ ቡልቺንስ የሮ ካናኖ ሰና ወልገይን አከን ገገ ፈምኔ ጦርኩዩ ምርገ ዲሞክራሲ ቀብሶፊ ወሬ ገማን ምርከኔ ሰን ወረቃቶ ኮን ዋርካ ህንፉዳን ጀቹዳን ኡመኒ ወልተጂ ገገ ሱሳስ ዱበተኔሮ ፕሬዚዳንት ኢምቡልቺን ሰየሮ ካንቲግራይ ኦቦጌታቾ ረዳ ሀገየ ኩዳፉር በረኩመለማ ኩደጃ ቡልቺን ሰጎድና አናፍ መጋላፍ ጠላያርገኒን ቡልቺን ሲጅራን ፕሬዚዳንት ቸቱ ሂምቤክሲን ወልገይ አከንገገሲን ቀጀል ፈመከነኒ ቱራን ጥማከና ላልቺሴ ሆገኖተ ቡልቺን ሰየሮ ካን ቡልቺሰና አኖ ትግራይራ ዴቪ አርገቹ ቢልቢላኒስ ተቃማን አርገሙን ያሊንተ ኤምልኮቭኔ ታውስ ገሩ ባቲ ለማዱራ ኢትአና ፕሬዝዳንቲ ቡልቺንሳ የሮከታን ለተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ሳሚንሰ ሲቢላ ፊ አልቡዳ ወልቀበቴ ትጋፈተሙማን አከጅራቱ ጎቹ ቡልቺንሲ ሳኒ ወጀታ አከጁ ኢፍሰኒ ቱረንጀቹዳን ሙሉጌታስ ባሃ መቀሌራ ገባሴጅራ
ሚኒስትር ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንጎቶ ሞቱማ ብሪቴን ወጅን ማሪያቻጅሩ
ውጣተካለ የተሳገራ ብሪቴን ኢትካን ኢማላኒ ሚኒስቴሪ ኢማአላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ዳወና ጉዮተን ለማፍታሲሰኑ ከናኒ ዋኤ ኢማ ኩታ ኢንዶ ፓሲፊክ ጀዳሜቤ ከሙደበለቴ ዋኤ ገሬ ዩናይትድ ስቴትስ አውስትራሊያ ብሪቴን ፊ ቢዮተን ወለከሰ ባሃቶ ኩቶኮ ከዘቲርማታኑ አከሱማሲ ዋኤ ዩክሬን ፊ ራሻ ይረተከታይ ሚኒስቴሪ ኢማላ ኢፕሰከነኒ ቤክሲሴጅራ ሚኒስትር ኢማላ ብሪቴን ዴቪድ ላሚ ዳወና ብሊንከን ከነከይ ሰብቲ ኢማጋዛ ኢረቲሲ አከማሪን ታሲፈሙ ኤራኒሩ ዳወና ብሊንከን ኩን ካንታሲፈሜ ሞቱማን ብሪቴን እየመጣብሌ ሜሻሌ ወራና ገራ እስራኤልቲ ደበርሰኑ ኤርጋ ኡጉሪ ኤረካይ ቦዳ አከሞቱማን ብሪቴን ጀደቲ ዳብሌን ሜሻ ወራና ገራ እስራኤልቲ ኤርጉፊ እየመቀበን ኢበሰዲፍ ሸንተመከይሳ የየሚ ዳብሌ ሶዶማ ኡጉራሜጅራ ሰበብ ንሳስ ሜሻሌ ወራና ኩኒ ሰርቢንሰ ሴራና ሞማ ራወቹዳፊ ኦሉ ደንዳኡ ጀቹዳኒ አከታይ ኢብሰሜራ አንቶኒ ብሊንከን ቅብጠታ ሐራም ሁምጨ ሚኒስቴራ ብሪቴን ኬሪ ስታርመሪ ወጅኒኒ አከዱበታኒሲ ገባሰሜራ ሞምቺ ሚኒስቴራ ብሪቴን ኬሪ ስታርመር ጂማተሩፉ አስ ዋሽንግተን ከሰጥቲ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወጅኒኒ ወለርገኒ መርያቹዳፊ አከከሮርፋሜሲ ገባሰሜራ
ክብጣታሃራ ሀሌላ ሚሳኤላ እስራኤል ጋዛ ረትራውተን ልቡን ነሞታን ሄዱ ደርበጅራ
halellan kuni karrawata mai lita kuta kahan ya nusin bakka mawasi jedamu fi lamilen palestine bakka birarra lola bakatani dawo ittiqabatani yemutau lakofsi namottan balakanani duani lakofsa namottan balakanan duani irratti gaba sa addadatu iyachajiram garewan hoji gargar sahata tama hujjatanu fi dabanni ittisa gaza yokin gaza civil defense jedamu halella kanan namottan afurtamni duani jata makanta anummo madawusani beksisani jirum gabasa kanan boda ifsakan kenne ministeri fayya gaza mo gama satini namottan kuda sagala jefamani jatamni madawusani ti kan ifsem ministeri fayya gaza namottani gamo dafi cirracha kesatti awalamani jirani basu dafi lakofsa isani barun akahin danda amne dabale beksise jiram dubiman abata ittisa gaza muhammad basal mati wanda o ke sakubatani jiranu etuwa ke kachisin kenamin halellane irattira watame ajjefamaniru jedaniru halella kanan hoggantoo tagare hamas yeddu ajjesu isa kan ifse waranni israel garen hamas bakkasibilonni jiran ke saman nefate lola jira jechudani balalefate jiram garen hamas gamasati ne hidattonni sa nanno sana akahin turre ifse jechafi gocha israel kana balale fatejira barresa mummen abata motum mota gamto mani antonio guterres utatakalesa ifsa madda odu associated press ifkennanin lola gaza ke satita sifamajiru dabu dafi yo wali galten nukasa dabu irragahame dabanni motum mota gamto mani warana naga egdota gaza ke satibo basu dafi akafe di qabu ifsanerum yali mari wali galten nukasa dabu united states qatar fi masrini jottani fi tasifamajiru utuwan qabata mata irra ingain adema jiraachuun isaasiin gabaasa meejira
biyyoota kutaa asia pacific jedhaman keessatti daawwannaa taasisaa ka jiran hoogganaan waldaa kaatolikii addunyaa pope francis biyya timor baha keessatti sirna kadhannaa irratti hirmaataniiru
Pope Francis da wanna guyyotan kudalama fi erga Vaticani bahani boda biya Indonesia fi Papua Gini da watani biya Timor baha gaudan kibtata harra sirna kadanna namottan kuma ibbaja taani hirratti hirmatani hogganusani waldan katoliki addunya Vatican ra beksise jiram akkama da wan Vatican dabalani ibsanitti Pope Francis itu sirna kadanna irratti hirmatini indura manabarumsa kani jolle wan qamni isani midame magala guddicha biyyatti dili keessatti argamu daawwataniiru Pope Francis yemmu biyya Timor baha keessatti sirna kadhannaa geggeessanu hogganaa waldaa kaatolikii addunyaa isa lammaffaadha Pope Yohannis lammaffaan bara 1989 yemmu biyya Timor baha bitta Indonesia jala walaba ba'uudhaaf yaalaa jirtu daawwannaa taasisanii akka turan Vatican beeksiseera Pope Francis Timor baha booda biyya Singaporiin akka daawwachuudhaaf deemanu sagantaa wanna sani bayra be camera
garaga basale kenyatan tenna cenu modrotan ut dr debretsion gabra mikael presidentin bulsin sayro bugeta choradda parti sanitin ergamani jiaja dura hogana ertra walin marige kesusani ifsaniru marin sun gege samusa umich mistera abi ahmed quba qabu kajalan dr debretsion mariwon ittidabala gege samusa le dubataniru imakanarat motuma federalaf hogano to bulsin sayro bra debi agachu fialin ta emilko fnejechudan ሙልጌታ አጽባ ገባሴራ ኩኖ
ብሮታን አቡት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሐረቃሜሽን በረኩ መለማፍ ቁደጃ አይብሰከነኒን ፓርቲንሳኒ ሁሉ ተሳ ማራወሊን ነጋቡ ሱፍ ሙርቲ ደበርሱዳን ሞቱማ ኤርትራወሊን ሐሪሮ ኡሙሳ አይብሰኒሩ ዋይ ሐሪሮ ከናስ ገማ አቡቲን ኦቦጌታቸው ረዳ ጃጃዱራ ዱባይት ኢመለኒ ከመሪያታን አይብሰኒሩ
ናፍና ውሳነ ሰላም ንገብስኩል ኮላ ንሳዓያ ያው መንግስት ያጥራኩ ስፋን ነው እስኩል ጉርቤት ነው ነው ቀርባልኝ
ሙርቲን ከኛ ቃመ መራወሊን ነጋውን ከጀዱ ሻቢያ ወጅን ጀቹን ሞቱ ማርትራወሊን ጀቹዳ ፋኖወሊን ሁሉ ተገኘ መራወሊን ወሊ ገልተን ፕሪቶሪያ ሞቱ ማፌደራላ ወሊን ከንረጋ አመዳ ሁንደወሊን ነጋ በርባልና ኩነኮ ጅራወች እስቶ አደብሊ ሱማው መተትግራይት ከሙርታይ አኩመ ከናን ፕሬዝዳንት ጌታቸውን ኦገኖ ተርትራወሊን ወልቁነ ሜራ ኩን ከረንበይ ኩዳ hoggani paartii kiyyaas kan beeku waan darbeef itti gaafatamuun yeroo isaa eeggatee ni dhufa amma garuu dhukaasa hin barbaannu filannoon keenya nagaadhaa jenneerra naannoo daangaa walaba taasisaa namoota hokkaamsitanii hin fudhatinaa beeladaalees hin fudhatinaa kanneen hiitanii jirtanis deebisaa ittiin jenneerra Gitaachoon itti gaafatama kana fudhatee jara walii wal argeera. Kanas kabajamuu muummicha ministeraatiif gabaaseera.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hariiroon sun akka jiraatu jajjabeessuu isaanii kan ibsan Dr. Dabratsiyoon marii Dubaay boodas naannolee kabiroo an maqaa hin dhoofnetti wal arganii mari'ataniiru jedhan. Eertiraa waliin ta'uudhaan mootummaa federaalaa rukutuuf karoorsitaniittu jedhamuun kan ibsamaa jiru dhugaarraa ka fagaateedha jedhan. Nuti nagaa barbaanna jedhaniiru. Mariin sun itti fufiinsa akka qabaatu ka barbaadan ta'uu ka dubbatan Dr. Dabratsiyoon hariiroon sun waan jalqabameef yaaddoon nageenyaa naannoo daangaa jiru xiqqaateera jedhan.
Abtaxatiin zifillee nagaro nu. Hazi na'ataha sirni cuwaayi. Fafitiin zacamzacamu saad.
Akka hubadhutti kana dura kan ture namoota eeggituudhaaf beeladaalee saamuun dhaabateera. Naannoo yeroo to'atanii waan jiran adda durummaadhaan mootummaa federaalaatiin kan raawwatamu. Naannolee kabirootti yeroo gannaa uummanni gara qonnaatti akka seenu beeksisnee jirra. Kanaanis hojii qonnaatti seeneera. Gama Eertiraatiinis akkasuma jijjiiramni mariidhaan dhufe kabiraan kana uummanni arguu jenneerra. Akkuma kanaan dhumaarratti akka walirraan ittisne firummaadhaan hidhata qaba. Sadarkaa sochiin sun irra jiru beekuudhaa baadhus tasgabbaa'eera.
Dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaaf. Hoogganoota bulchiinsa yeroo biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne gama biraatiin ittaanaa dura ta'an bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayiif hoogganaan humnooti naga eegumsa naannoo sanaa jeneraal Taaddasa Warrada bulchiinsi yeroo aanaaleef godinaaleetti ka geggeessu aangootti baasuuf aangoorraa buusuu akka dhaabu gaafachuudhaan gumii wal fakkaataa ka geggeesse abuutis qooda kaabinee bulchiinsa yeroo keessaa qabu irra deebi'uudhaan sirreessuuf akka hin sossoone gaafataniiru.
Wantoonni akka raawwataman barbaadaman jiru. Fakkeenyaaf bulchiisa yeroo keessatti barcumni kaabinee 151 kan abuu ta'uunsaa beekamaadha. Yeroo ammaa adda addummaan uumamee jira. Gumii geggeessee qaamni hoogganaa filate 151 kan ta'u qooda isaa sirreeffachuudhaaf fedhii qaba. Sochiisee galeera. Gama biraatiin immoo gama bulchiisa yerootiin kan jiruu fi gumiin sun kan morme bakkawwan adda addaatti namoota aangootti baasanii aangoorraa buusuutu jira. Kanaaf deemsi kun akkasumas bulchiisii sirreessuudhaaf sochiin taasisu yoo dhaabate kan jedhu gaaffin keenya.
Gaaffin kun yeroo gabaabaaf ta'uusaaf muddama siyaasaa naannoo sanaa hafuura tasgabbaa'aadhaan furuuf kan karoorsame ta'u leetinaant jeneraal Taaddasa Warrada ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis naannoo sana keessatti gareeleen abuut lamaanuu hiriiraawwan yaaddoo nageenyaa uuman geggeessurraa akka of qusatan ittaanaa pirezidaantichi yaadachiisaniiru. Humnoonni naga eegumsa naannoo gareelee abuut lamaan waliin mari'achaa akka jirus ibsaniiru. Adda addummaan hooggana abuut gidduu naannicha keessatti rakkoo siyaasaa uumeeraa jedhan humnoonni nageenya naannoo bulchiinsi siiviilii bakka to'atee jirutti ergaa akkasii dabarsaa jechuun ka gaafataman jeneraalichi akka gaaffiitti kan ka'eedha malee aangoon waan qabatameef miti fedhii aangoos hin qabnu jedhan jechuudhaan Murugee Taasifaa Maqaleerraa gabaaseera.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barri 2016 baroota darban biroorraa bara Itoophiyaaf qormaata guddaa ta'eedha jedhan jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko tokko sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Rakkoo nageenyaa biyyattii naannoo adda addaa keessatti mudatee jiruuf qaala'insa jireenyaa rakkoo ijoo ta'uu himan bara haaraan bara 2017 akka furmaata waarawaa argatu gaafataniiru Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa yaada isaanii qindeessiteetti.
Jiraattoonni magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti dubbisnee akka ibsanitti Itoophiyaan bara 2016 akkuma waggoottan shanan darban walitti bu'iinsaan dabarsuu ibsaniiru. Dargaggoo Tsaggaayee Faqqadaa namoota dubbisne keessaa isa tokkodha.
Bara 2016 baratti qormaatonni hedduun akka biyyaatti mudatanii amma ni agartee yoo ta'e Oromiyaas, Amaaraa keessas, Tigraay keessas pootikaaliin saamitiin rakkoon siyaatanii jira. Jeequmsi ni jira. Furamuudha qaba. Akka biyyaatti jechuudha. 2017 baratti rakkoowwan siyaasaa mootummaaf warra kaan gidduu jiru itti solvitee itti furamee uummanni Itoophiyaa uummanni biyya keenyaa nagaan itti jiraatu ta'uudha qaba. Yeroo itti furamee yeroo itti uummanni nagaan bahee galu yeroo itti milkaa'ina yeroo itti ce'umsaa ammas kana qofallee miti internaalii we are facing a problem rakkoon biyya keessanii jira rakkoon biyya alaammas immoo mumulachaatu jiru. Innaa rakkoo biyya alaa kana ofirraa deebisuudhaaf immoo rakkoo biyya alaa kana moo'achuudhaaf rakkoon biyya keessaa kun hiikamuudha qaba. Rakkoo biyya keessaa yeroo itti hiiknee rakkoo biyya alaa immoo itti ofirraa deebisuun akka ta'u jechuun barbaada.
Addilee Addisuu bara 2016 akkatti darbe innaa ibsan.
በኢትዮጵያ ትንሽ አስቸጋሪና ፈታኝ ጊዜ ነበር ያው እንደዛም ቢሆን ተወጣነዋል
አከቶጵያቲ ይሮረክሳፍ ቆርማታን ጉተሜ ቱሬ አከዚስተ እገሩ ከሰ ደበረር ረኮን ነገኛ ጅራ ረኮን ነገኛ ኩን ሞ ዋን ሄዱ ሐዋሰርቲ ተቀፍሴ ጅራ ነሞን ቄፍ ከበኝ ሳንራ ቡቃኒሩ ጅሬኒ ቃለ ኤራ ነምን ምዳኛታ ረከቹፊ ረኮሊን ገራገራ ሙደቻ ትረኒሩ ወልወራንስ ሙ ቢየት ኬሰት ናኑ ገራገራቲ ገገፈማ ትሬራ አማስ እትፉፌ ጅራ ኤጋ በረኩማ ለማፍ ቁጣተርባቲ ኮኑንዲ ፍርማታ አርገቴ ኡመን ቢየት ይሮት ተዝገባው አከታው ሐዊኮት ጀዳን አድል ያድሱ ድርገጎ አማኑኤል አበበ ረኮን ነገኛ ፊቃለን ሲዝረኛ በረኩማ ለማፍ ቁጣጃ ረኮጭማ ኡመተ ቢየት ሙደቴ ጅ ቹን በርሃራ ከነት ፍርማት አቃርገቱ ፍስ ጋፈቴራም
እጋ አስከያደኮ ዱንፋ ጎዲት ሃሊነ ገኛ በረኩማ ለማፍቁዳ ተርበኪሳ ታውቀ በጀዴ ከነያዶኒ በረኩማ ለማፍቁዳ ጃኪሰቲ ዲግዳንገላ ቱሬራ ሉቡንደር ባስ ቱሬራ ሳቢቡቃ ቱሬራ አኩማ ከና ሎሊዶ ገራገራት ይነጋመ ቱሬ barri 2017 dhufee kunoo itti galeera ammas wanti kun baruma haaraa kanatti hin dhaabanne maal ta'uu qabase jedhuuf immoo akka yaada koo qaamni gama kamiin wallalaa jiru qaamni gama kamiin walitti bu'aa jiru kun wallaggeeffate asii bisa akka ta'utti utuu gara nagaatti dhufee an fedhii koo isa guddaadha maaliif jennaan gaaga'ama guddaatu adeemaa jira waan ta'eef akka biyya kanaatti isa ta'u akka naannoo tokko tokkotti rakkinoota babal'aatu adeemaa jira waan ta'eedhaaf qaamni yeroo ammaa kana warra kutaa jiru qaamni walitti bu'aa jiru kun utuu wallaggeeffatee gara araaraatti dhufe araara dhugaatti otuu galee anatti ofii gootitti gaariidha jedhee yaada.
Barri 2016 roga hundaan sadarkaa jedhamuun danda'amutti rakkoolee hedduun uummata biyyattii quunnamanii turan waggoottan darban kanneen biroorraa jechuun kan dubbatan ammoo obbo Luucci Guddisaati.
Waan baay'ee ture waan gaariinis jiru waan gadheenis jiru isa dabarsaa jirra gaafa. Karaa hundumaan jecha dhalli nageenyi qaaleensas baay'ee gadi bu'aadha baay'ees ulfaataa jira akka karaa hundumaan iyyuu barri 2017 akkasirratti jedhetanii yaadagamne. Ani akka hawwiitootti akka biyya keessaas ta'ee akka biyya alaattis ta'ee waan baay'eetu ture wallaansoo ta'aa ture akka baranaa kanatti ammoo baay'ee ulfaataa ture inni darbeera nageenyaafis karaa kamii qaaleensas uummata Itoophiyaa fi uummata naannoo kam jira sabaaf sababa kam hundumaafuu. Nageenya gaarii fi jaalala gaariin nawwa.
Namoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan bara 2017 rakkooleen biyyattii furmaata argatanii uummanni biyyattii tasgabbaa'u akka qabu hawwii isaanii ibsaniiru.
2016 baratti qaala'insi jireenya baay'eetti dabaleedha. Akka beekamu miindaa'uun jettoota aangawoonaatti hin dabalamne ni dabala jedhame haasa'amaa jira. I am not sure. Akka jedhutti qaala'insi. Birriin biyya keenya diivaalii gochuu isaatiin doolarri immoo riivaalii gochuu isaatiin qaala'insa jireenya baay'ee hamma sadarkaatti uummanni jiraachuun dhabuu dhageenya jira. Inni akkuma naaf qotoo baa keessatti biyyaas qaala'insa jireenyaa kun amma ta'e akka inni fooyya'uun hin barbaada. Kuni fedha kiyya qofa osoo hin taane fedha uummata biyya kanaati. Egaa qaala'insa jireenyaa fooyyessuun waan salphaa miti waan ulfaataadha. Qaala'insa jireenyaa kana infireenshinii fi miindaa hojjettoota. sadarkaan jiran hunda maachi gochuudhaaf yaaliin taasifamuu qaba jedhee yaada.
Akka namoonni yaada isaanii kennan jedhanitti walitti bu'iinsi naannolee biyyattii iddoo adda addaatti jiru osoo furmaata hin arganne bara haaraatti ce'ameera jechuunis qeeqaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Kabajan ayana gobe shinoye jimata darbe magala finfinet jalqabe jira sagantan kun galma ada oromotti kagike sameyoto darga gowon magala finfinef nanno ashe jiratan ayana barin recha uftumul isujadan kanatte hirmachuran kabaja olan tiye fannan ayana kanaf kenname ayanechi foya katasise darga gonni kun kan ibsan yoto biron adaf turizmi oromia le festivala gobe shoneye shanoye kanarad guddisudaf hojjeta jiraadan galmo dawittu gabase
Harra ayana de achubari rechaib sajadam gobe fishinoye qerowani fi qerewan pintne akkasumas nanawa shejiratan bawdan kabajani jiran ufanna adati fi kula faya kanin mi dagani kan ufandar gogoni kun shubisa fi dikisas gamachun mulisaturan dargago bidarsu girmatufa bukojjit dalate adama jirata harra finfinetti kabaja ayana gobe rattan isa arge
ayanichi baran birrasi mannara jalabunti birrati ayana ti dargagesti wal arge waqa galatefatu kadasin nugese galatefatu warra fira ante gafatu sirbati shakalu wajin bashanna no qobol qabatechu achati kan sirbiru gobe malo ya dure sako o goba hare gobe ya darawa kasume o goba hare jannati ega laga famani chara gacho farta farta samboda yo inu muji mate nu kenne ina business chu wari nu kenne amma miga kuno amma naga bikanyani sa yesu majirti kuno ajala jirti hare chare nirra magarte hare nirra gokorte jan akasiti farsine epipne ba
chamare bontu garamus magala sabbatan rakadu tedubatti
shirayechin ayana qami ayana dubarto sajedeni kala gari tayin kabaja jira ayani kunimon usbawallati akasiti shamarani fi adan kusirti guddate akasiti taskesati kabajun kenyamo bayina gamati sajira kala gardan kabaja rachi
shamare naima said baratun kuta kudani adamarra dirgago dibaba badada shagar gadafa jira kadufanimu ayyanni kuni adwadda injitini marsa jafada akasim magala finfinet kabajimu isatti gammado tawdubatu
dangule jidu dangule jidu wanadi toko wanadi to heruma jidu heruma sena baladuga tamisani amammutu kanni magala finfinet argamne kan besti sajiruda
gobea lakanan kabajuni ada kenya dunya ratti mulisuda fi warreni enyuma kenya beknes enyuma kenya itagar sinfachu dafi ada kenya ala kana ni sachu fasit targamne baga besani sinje rasulille
yara to kola katura adan kenya dokate kampuro harra adan kun ada bonsa tay ada namawatu ada sabakami biota afrika gafa afrika jirani bindu sakenya te akanati dargogon qarefi qerron kenya yero baye tabatu baye kanamawatu fi baye kanama bonsu
shino yem bade trewan baye daga man molimben wanti bade tre amma muhala kanana spesati do sokoti qabamne dugala kana sokoti qabamne oromon marti olitu gaye shamaran oromo hundi dufani spesati qabajun kenya gamachu gudana
obbo darara katama ityana ogana biro ada fi tourism oromiyati
gobe shinoyen yo makala makan gobo gobe ni kan dalgagon yokin wadironi fudin gurma insan walitu gurmani barahara yokin mo yirotti oromon ganna dukana jere lalu firri firri walin nagare ira afriya walin nagare ganna ke sagara barati ban yokin mo dukana ke sagara ifatti tiban kanitti simatani fi hawi gari barado futti satani da shonoyen mo bifo makal fakatun kan dubartota karren inerumin walitu gurmani mana mana da devani kharara devani kanitti barahara ti simatan kanitti no wale bisan kanitti no lasani bisani fi walitu dufe nagari ti satani rechu ayanota dudale senale ada afan fi sonale ada sinagada ke sejirani fa ada mata kenya ke sejiran misonsu besesu fi awas kenya mo akatijrat akabe fa marga jiru kanan awas kenya experience gode akatijratu biro ada tourism oromia bifakin daaten sararka sararka da ireto jita jira amasmo gama media adile media wasatin akasmas awas kenya le akatijratu gochura sinake segalchuran ada dudale kenya motuman tiyefanati kenne ojeta da gajiru oji milkaina amar argaajirtan kana awaazii keenya kan saa godhatee keessa jiraataa itti jiraataadha kan jiru bifuma walfakkaatuun kana caala cimsinee hojii promooshinii awaazii keenya ni dagate akka dadammaqu akka deebi'ee itti jiraatu akka aadaasaa kunuus akka aadaan sanbanne akka godhu hojii dookumenteeshinii hojii beeksisaa fi awaazii keenya akka itti jiraatu hojii gochuun hojjannaa jechuudha.
Ayyaanni kun waggaa waggaan erga kabajamuu jalqabee marsaa jahaffaadha kan jedhan obbo Daraaraan feestivaala sababa garaagaraan hacuucamaa ture jedhan kana Oromiyaa magaalota hedduu keessatti akka kabajii isaa barsiifata ta'uu fi hojjetaa jirra jedhan. Biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa akka jedhetti kabaji ayyaana Goobee fi Shinooyyee, Adaamaa, Shaggarii fi magaalota kaan dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti kabajamuu isaa itti fufa. Gabaas sagalee miliikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Gidduu seeninsi alaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuun mata duree marii ta'uu itti fufee jira. Kanarratti ibsa ergame kunoo.
Filannoo pireezidaantummaa bara 2016 irratti edduu seensa Raashiyaatii jalqabe waltajjii miidiyaa hawaasaa Chaayinaa TikTok irratti odeeffannoon sobaa facaafamuun babal'achuun biyyoonni biraa siyaasa Ameerikaa keessa seenu keessatti yaaddoo yeroo dheeraa ta'ee tureera itti fufeeras. Bara 1974 bu'uureffamee fi Yuunaayitid Isteetsi keessatti duula filannoo an to'atu Komishiniin Filannoo Federaalaa lammiileen biyya alaa filannoo federaalaa aankutaa akkasumas sadarkaa aanaa geggeeffamu keessatti kamirrattuu gumaacha akkan goone cimsee dhoobu. Kunis maallaqa kennuu gorsa yookaanis murtee kennuu kamuu an nama dhuunfaa lammiis ta'ee jiraataa dhaabbataan taane yookaanis qaama biyya alaa kamuu an akka mootummaa korporeeshiniidha fi dhaaba siyaasaa hunda dabalata. Seerri kun kaadhimamtoonni fi bakka buutonni isaanii gumaacha odoo beekanuu akkan fudhanne yookaan immoo akkan gaafanne dhorka. Kaayyoon dhoowwa kanaatis dhiibbaa alagaan siyaasa biyya keessa irratti qabu ittisuudha. Kunis bara aangoo pireezidaant Joorj Waashingtonii fi pireezidaant Toomaas Jefferson keessatti wanna akkanaa gamtaa walxaxaa ta'eef karaa banaa jedhanii akeekkachuu isaanirraa qajeelfama Ameerikaa ta'eef. Garuu dheerina yeroo keessaa qajeelfamni kun hojiirra ooluudhaaf caalatti walxaxaa ta'eera. Fakkeenyaaf dhaabbileen biyya keessaa qaama korporeeshiniiwwan biyya alaa ta'an hoo Ameerikaa keessatti hundeeffaman. Akkasumas immoo dhimma hojimaata isaanii keessatti murtiin barbaachisoo ta'e lammiilee yookaanis jiraattota Yuunaayitid Isteetsiin an murtaa'oo ta'e filannoo irratti gumaachuu danda'an. Kana malee immoo karaa biraatiin murtiin Citizen United jedhamu bara 2010 mana murtii olaanaatiin kenname dhaabbileen biyya alaa filannoo irratti dhiibbaa uumuu keessatti karaa biraa bane. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiibbaa uumuuf karaa Super Park arjooma gochuudhaan. Warri karaa Super Park gumaacha godhu kallattiidhaan duula filannoo wajjin qindoomina qabaachuu dhiisuu danda'u garuu yeroo baay'ee galma filannoo walfakkaataa irratti hojjetan. Akkasumas dhiheenya kana immoo arjoomtoonni biyya alaa jalqabbii waraqaa filannoo gumaachuu akka danda'an murteeffame. Kunillee fuulletti guutumaan guututti akka filannootti an hin lakkaawwamne ta'us dhimmoota filannoo wajjin walqabatan barbaachisoo ta'an irratti ta'uu danda'a. Walumaa galakaa addunyaa walitti hidhamte korporeeshinoota biyyoota baay'eedhaa fi waltajjiiwwan miidiyaa addunyaa keessatti sararri dhiibba alaatii fi siyaasa biyya keessaa hedduu addaan ifatti baasa ture yeroo ammaa kana wallaalchifachaa jira.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagale America, Saganta Afan Oromora, Kopin Harab Jenne Kanuma, Saganta Lekenya Gara, Media Le Hawasa Kenya, Nordo Funda Gatina, Nalan Saganta Kanana Mudandi, Producer Kenya Brand Hailu Jim, Kopia Rakan Sinkesu Messi, Antijube Horati, Kanen Ayana Wagga, Ayane Fatanin, Radebim Bagatin Singajena, Kopi Buritin Wolf Tidevina, Nagatula.